an emergency guide, Somali. Text from the Are You Prepared booklet by the Cass, North Dakota and Clay, Minnesota Emergency Planning Partnerships, adapted with funding provided by Fargo-Cass Public Health through the City's Readiness Initiative and funding from the Specialized Information Services Division of the National Library of Medicine. It was last reviewed in 2008.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives License. This is a Healthy Roads Media project.
Haga hala da degdega. Korshe samay oku tababaro. Isu diyarin ta hala da ha degdega a. Dadku, qoosasku iyo, naasiyadu wixiku, yaren karan, kasaraha hantida iyo, dawaa oo ay sahli karan nidaamka rasashada. Fiiritaanka macluumaadkani wuxuu ka gaagaraya sidaad u noqon lahayd qof aad ula socda halista qaarkood ee ku jirto jiidada ama bulshooyinka kale ee dalka dacaladiisa. Marinada baxsiga, sabir naqshada gurigaaga ama ganacsiga oo calaamee labo marin oo ka imaanaya qol kasta. Meesha kulanka, xulo meel la sii cayamay oo lagu kulmo oo ka fog gurigaaga ama ganacsiga. Ku dar xoolaha carbiska qorshahaas. Xidiidka xaaladaha degdega. Qoyskaaga ama shaqaalahaagu waxay laga yaabaa inaanay meel wada joogin marka aafadu dhacdo. Markaas qorshee sidaad u wada xidiidi laheedeen. Xulo qof magaalada ka baxsan oo gudbin kara macluumaadka. Hub iyo qof walba hayo magacyada dadka la xidiidayo, lambarada iyo ciwaanada emailka. Caymiska iyo xogta muhiimka. Hel ama cusboonaysii caymiska hantida, caafimaadka iyo nolosha. Dib u hubi nidaamyada hore u jiray inay ku filan yihiin daboolista baahiyihiina. Baahiyaha gaarka. Haddii adiga ama qofku dhawi uu naafo yahay ama qabo baahi garaa uu abuur jiiran ka nidaam xidiida, ehelka, asxaabta iyo dadkaad wada shaqeysaan oo siin kara gargaar xaalada degdega. Hubi oo cusboonaysii sanad kasta. Samee daryeelka daruuriyaha ah ee moofada, kulaysyada, biyaha, bamka biyaha iyo nidaamka qaboojinta sanad kasta. Dib u hubi qorshaha xaalada degdega si aad u hubiso liistada xidiidka iyo marinadu inay hagaagsan yihiin. Hubi baqshada isu diyaarinta xaalada degdega si aad u hubiso in alaabtu weli fiican yihiin. Macluumaadka xidiidka qofka. Xaaladaada degdega, wac 911. Macluumaadka, caawinka, guriga ama ganacsi, ciwaanka, dariiqa, magaalada, gobolka, zip code, lambarka taleefanka, guriga ama ganacsiga, taleefanka ganacsiga, takhtarka, magac iyo taleefanka, nambarkiisa, farmashiyaha, daawooyinka, dhakhtarka qoray, xasaasiyada. Xidiidka xaalada degdega, magacyada iyo lambarada taleefanka, ehel, saaxiib, jiiraan, ambalaasada 911, dhakhtarka xoolaha. Kontoroolka sunta ama waxaa wicisaa nambarka 1-800-222-1222. Isbitaalka clinic, caafimaadka dadweynaha ee magaalada, shirkada korontada, gaas, saliida, bansiinta, shariikada taleefanka, biyaha, bulaacada, qashinka, waaxda dabka iyo xeer ilaalinta 911.